tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili tamani to poggi jenga fandu hala Mamadou Sama Sek jom jali sakabe hedibe. Beta ko woni ko fuddi ben bama ko do yontere humuni ne ben denagu do laabi le ben gal do kawtal sappo e jondo balla ben bernde golleji di yowoto do kabar transport bibe adama politingol jande hika 2023-2024 tongama nyande idi octobre waruru ndu ben kawtal hertedangal ben landinal mudum wadama nyande aljumaare nge hono fofu rende ben hore mudun e ben nyawuji lende rawutudi e meman hala mudun e les journal meden bangal yamber nyoloma hertanangal cialal lende dingun sem ko yamen hande kikide altinere 9 septembre 2023 bismillah sakra den hono bimi ni ben beta ko fuddi kawrutal sapo e jondo balle yontere kumuninde denagu ben du dati e wi landindi be fanda mudun yo ben be rande famu jama o yalla buytude kuteji asidangaaji dati do yimbe e kanyadun le kebal leedindi susli hika woni denagu transport yimbe le kango jertata mayga tawaton keddanako e hebane du fostango umar wagalu e sitasribe
wadde vitesse ji bondi kanye doddu jamma e wayde birki dun latto sababu yoga kasaraji li dati di fu non kanko ministre kumino kabar dati li leedde holli tiri wiide fa dido titalaji hebene jogala kanko Madina Sako wi anniya jan gondi e bamede do hen
le probleme de l'insécurité
tiɗa laaji ko mata hannen do kabar do gondo laabidi ana tiɗi fawala sedan ɗum natkin saabi wadde de totaji kewɗi e jamaare ɗum saabi so laamu hollitile communiqué goto wi dabri kesi waran fiye ko natto saabi hadde mobilaji mawɗi ne fo dogude ɓamde 0h fottade 5h bt li gelle mawɗe kayle ɗati mawɗe fe damudun ɓen tewtere homo fo tinno bata da vitesse ko han ɓamede li gelle ɗen kilométre capanɗe joyyi hana dognede ko ƴaɓɓoto heure goto li gelle mawɗe ɗe yaade faale kiroɗoy ɗiɗi
imma daraji hokkude jamande hakkillaji lobbi wattele timmoɗe lewru ndu non kanko laamiɗo fedde ANAZER nde Ousmane Mayga o hollitiri wiide
mi wara mi gollida e laam on caggan sere kesa ɓamaro to ministre on mi fuɗɗini fiide dabiriji jaati men ke e ministre humnin kabaru mobilaji doganɗi e nandal muɗum mi famtina jamare doɗɗi sariyaji ɓamaɗe ɗo e nu lewru watta mbeɗe tijji o sere waran batte ñalma hannden sere kesa ɓamaro ko naari bangal dumgoɗo laabi ɗi ana hollitita jaati wi neɗɗo fuma batte ɗi sariyaji dogodede laabi permis muɗum ana hani nangede
li ndeɗo yontere fedde ANAZER nde hollitiɗo yettoto ko yaata e garuji temedere e sappo li leydi ndi faɓe dokka jamande hakkillaji lobbi micciteɗe wiide oɗo ñalawma kuminiɗo kabaru ndenagu ɗati ɓe kokki gendarme gaɓɓe luppuji fa wakkati fo ƴewto mobilaji ɗi fati ƴaɓɓito e doddu
hono mbiyen timminde asidangaji kewɗi li mali ndenno oɗo suhla jogi yimɓele hewɓe yomɓe woɓɓe kay yetti sanne mbiyerne kamɓe laamukoɓe bangal saraji ɓamaɗi yedde yalla ɓuytude sanne asidangaji ka noon ɓe dar laamukoɓe wattande hakkillo golle ɗiɗo saraji ɗi en donno kanko kalfa goyta wonko ɓe ndi keɗɗo fastango sita siɗiɓe
ɗumago accident
ɗungu saabi minta accident ji ko heewli genni bamko sofoto ko heewi jaati ana taano tawa ana dogui yogaɓe maɓɓe ana caña téléphone tawa ana dogimi yogaɓe ana dogui ƴewta pine mumen kañ ferengaji mumen ñalana moƴƴima moƴƴa yogaɓe jaati nde genni bamko batta sariyaji no dogumuɓe laabi ɗi saabi fesɓe yettiɗi sariyaji ɓe jukkataka dow laamu ga yettuɗo sariya fo ana han tongede fa udde laamu so men ko heemiɓe ɗum ɗati mawɓeɗiɗi kalsi tan ɓe yoɓata ɓeyoppaɓe witta sariya mawɗo han ɓamede hannen neɗɗo fo yettuɗo sariya ndu laabi ɗi jukke ɗum ko timminta ɗittorraji sofere ko heewi hannen feso yettiken le poisengaji ɗi ɓe darta ko dokkan kalsi tan ɓe ɓetto hunde fo ƴewatake mobile maɓɓe sotene woɗima wooɗa ɗum wala hunde ko moƴƴi laamu ɗo han fiɗe dabiɗi kesi hannen yalla ƴikkuley fo ana acca ɗum naati hannde hunde ko homo fo tewta kalsi e
muɗum
sacrama tout haklaji ma dukka wara bango bem ama facebook ede twitter ministre jande linni ɗan wondi mbiyen e lantinal fultingol jandeji hikka 2023-2024 mbiyen ñande ɗiɗi octobre ndenno kanko secrétaire général jandiguide yiddi mbiyen kamɓe pawotoɓe gollidoɓe ministére nde ñande aljumare nde yalla mbiyen golle o ana fewa ka noon noon wiide jandeji jogotiɗi mbiyen heeƴoji jande leydi France puɗɗi beeta ko jande mabɓe Oumar Bagolo keɓene keɗɗana fostango makko
ko woni faana muudu yo famminde yimbe lo humunibe kabaru le kolbe no jandinde hani bantirede le leedi ndi kanko secrétaire général soudu ministre humunidu kabaru jande le leedi medin de o yide pelle société civile en kanye lamibe kapngaaji di e sarabe sukabe fayotto fedde ayem kanye pelle tiagontode musse ngabe janginobe le leedi ndi o wiomo yeli be fuube ngatale hen koyde mabbe no jandinde hani yarde yeso le leedi medin ndi e bo gondi landinade wakkati de cuude école ngadoji hejoji faransi di gondi e fuddude jande mudu leleedi meden di soudu ministre humnul kabar jande leleedi mali ndi holli tiwide be bindan batakiji fewde dido cuudi ekol tinno darna golleji mudu e fati banta jande fa didi lewru octobre ndu yotto miccitede wiido ko batto cuudi ekol ujunere temere ju kanye uddi leleedi meden di duwayde denagu ko buri hewde dido cuudi ekol fu anale sa haleedi ndi kanye le wuddu leedi ndi
hande 9 septembre woni ko yamminaani adnaaru ndu mbiyan cellal kabaru lende lenno hikka 2023 holtama wiide le mali ɗo wiide mbiyan donke le mali ɗo kabaru cellal ngal laatki sababu ñawuuji e kañƴe fayi yoppugol aduna yimɓeele e hewɓe nden no ɓe dardalam koɓe fiide dabare mbiyan yalla cellal lende na yirwa Issa Oumar tugol wonko ɓe no banggal muɗum keɗɗa fof sitan ko Sita Sidy Bé e Oumar Weygol
cellal yo hunde ko homo fu yeloto sable cellal wonko ɓeewi heɓete wonko giɗal heɓete le wi kamɓe andre kabaru ɗi ñablaji heɓete le leeso ɓe holliti wi torraji kewɗi ana matalle muɗum leñol mana hannden Souleymane Maiga kañyo coordinateur fedde noddirtene association malienne de la protection et de la promotion de la santé sexuelle
sa ƴeewi ley yimɓele hillifaɓɓe le taton fo a tawno goto fuɗɗi lende ɗum e jom wattan hoore muɗum hakkille sanne ñawuji kewɗan keɓe e lende so jomum sela e fuɗɗude ɗum law kañe fa yetto ko ɓiɗɗo debbo wattete e dewgal ila e yonayi e haddude ɗum ɗum fo ko heɓete e lende
yimɓe andu kabar ñablaji holliti metti muɗum hannden nde ɗi torraji ko matte le ñablaji leeso ɓe holliti fa hannden wisoni dabiriji fiyama jamare ko heewi muɗum daɗa sarre ɗi ñablaji wawde heɓede ɗi leeso docteur Lamine Sidy Bé goto e docteur muɗum
ñawuji keɓeteɗi le hen woni sida kañƴe fa yetto ñaw heere e ko nandi e muɗum neɗɗo ana hani e rentade fa rena hooro muɗum e ɗiɗo ñawuji
fanden ɗi torraji heɓnede jogala docteur ɓe holliti wi jamare on ko hani famtinede ɗo kutteji muɗum
kawtal alandewal runde afrique du kabaru ben climat na jogiti ben jogitama to kenya ɗum ni illa ben to nairobi leydi kenya nden ko warata sappo ɗi ɗon ardiɓe leyɗe men gardi e ngal ɗo kawtal ndenno kamɓe haruɓeɓe holti wiide ɗoɗo ben batu o na jogini runde nde nafa mawɗo fati yatara nelɗo amen tun wonko heɓene keɗe fostango Oumar Weygol
leydi kenya gondude e silminde oɗo boto hollitiɗo ñalawma hannde o rumde afrique nde fo hani immade fa fewta no wattu wondi e waylitirade laamiɓe ndiɗo leydi moɓe noddata william rutto o ñalawma hannde wala fo dulluɗo wiide no kutteji no wattu wondi e waylitirade wori e leyɗele ɗe o wi jamanen ha nayirade banggal kuragaji ñeɗteɗi ley nanguena henndu e ko nandi e muɗum ɓuyta dow taccugol leɗɗe e bonnude laddeji kanko kuminiɗo kabaru demal le fedde union africain nde noddirteɗo josepha lionel coria sako o wi o hollitini se makko sanne ñalawma hannde ko leyɗele beddotoɗo curki kañe bonnoje ha waluji kokka e jawdi wiyandi yalla rumde afrique nde ana heɓa heɓude yirwere micciteɗen wiide oɗo boto eɓe gondi e wadde ɗum yalla leyɗele gonɗe le rumde afrique nde an landino boto mawɗo moɓe noddiri cop 28 jowiɗo dow ha waluji anniɗo wadde nokku noddirteɗo dubayi
yewta meɗen hertande zoum sirri hanna yowi hannde dow kabaru mbewa ndenno haalaji kewɗi ana yowi dow oɗo daba o ndenno kanko sgrl ana ɓewro fam bonko ɓeyno kede fostango Oumar Weygol
yoga e haaloɓe le leydi meɗen di kayya kollitiɗ sa gompi mbewa dow ɗatol ana hollitiwide a tammini moƴƴere woɓɓe dow kollitiwide kosa mbewa sa hokki suka ila wakkande jibinande ana wawi latade sababu so hakkille muɗum weela ka woɓɓe kollitiwide so guɓal sela e hawre so hirsa mbewa ɓe certan ɓe don kam famrude ɓe mbi ko laati sababu muɗum mbewa nde jiiɗa ɗum fo ana woya woɓɓe du kollitiide mbewa tew muɗum jaati no ko korsina saabi de ana jogui henndu kaɗo haala so gongana so pene woɓɓe kano kooli ɗum
ewa sacré on pawiɗo ko attene kabaruji ma hannde miciɗen tan no wawi saata foof mbiyan humpitade yewtirede so tamni dow application muɗum ɗum application so tamni yo banggal play store ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine yetrame de magazine hande yo malikura ni yo do kabaru sariya denno de kabaru sariya mo bibe leedi hebe hultivide portal wala mudum fe leedi ndi denno hobbe hebe madum no hulti metta mabbe denno yalla de bedor famu do kabaru mudum le maldo burufu mbi malikura yalla sariya dun laato hunde hedintinade lali tangara wonko hebe ne kanko hejam amen jogabe ke na festango min e citacité yo encourage tande hore fandaji malikura yata fi tiagal sariya le portal no holtiri yimbe le hobbe bamako yelimane e gaw wattuma yogabe holliti sereka jugudu sembe tan gollanta wobbe holti wiide wonku yaari yeso jaati bangal sariya
la justice est corrompu
tadugal kite leedi mali ne le torrad satudi sanne savi watti fu so sarakol yottigin tadobe kite ben teginta kon hono di golleji hani wadre no wodiri watti fu be ewan burdo jogade bawde be jengina dum to menenga yelimane sarakol wattaka no wodiri fe watti fu jong jawdi ma jom bawde mun ko hala hongo mu jabete kulleji kewdi weltigel nyolma handen do kabaru saragon li leedi mali dinande aran neddo baba halde halal mali kura sun wala ni janta do saragon watengdo labi labudi
sans aucune contrainte
seria tawangal yudun wotere e dabareji sinuji yogaji li mali sabe alhali rafinde nagu danane mudun famda fe li jogala basiji warto wala yubno gulleji amiri e dede segu ultiwide ko be andikay sayi kabaru witna masiratan yo sabi kaldal e kawral wasi bangal mudum
maintenant
kulleji bugu watte hannen li gelle meden yaade li gureji meden halaji mudum an hani wadede li bolongan to fon fande mi yaade to woddi menen amir el fina taba an hasingini jaati me gollida bibbe leedi fe da mudum fatade lam on ka e bale societe civile pelle parti politique watti fu so torraji matama yalla me banam huntira dum li fina taba meden
station traditionnellement
kiloji sedan to segutun le wudundu halananen bankas nandarda jujembe wotane kilo sanne jamarande bangal golle sariya e on wat goto be darrobe dun patbi kada fi sariya golle no haniri kadana kalifa gindo goto halnana en to bankas dun
ambe mi nyini jiju fe
mele teutra bibbe leedni fu kan sarton fu tinno bata sariyaaji kolitaade li kabarji tagno kiteli leedni me acci jabde buudi yurkuur ka ko sarotobe ben yobbe huni so fuddi ngal gollal do nana to saban nan feso mo wala bobde ma tajiri yottini yes mabbe men ha tajete dum no wodiri yalla be ko godi jum sabe so kite ta ira ka wodiri anana to sabe wadde ko te jogaji
makke kanye donc abinan problème de
donc serebe holti wiide sabe alhaliji kewdi jamarande famata fi anyaaji mamatiidi mamadou gisse do donc sariya holti wiide gundurde sariya de nan goddi jamarande sanne den on atiidi be do andano dum wori
ban tawra fu torra goto wonko jujum hollita on han jewre honen do tajirta kite den on anta homo won jongonga homo wala jongonga sa watti fu so yimbe sarato be wari sa heti kembe a antan jogi do gonga a antama wana gonga gagnol man hannen kiteji ko heewi ana tadje ne leedi mallin dum wadata ko no wodiri dum sabi hannen so bibbe leedi malli ko heewi hannen perde mo ana metti sanne do kabaruji tadmo kite ne leedi ni
jamarnde pelle hannen fuf no dar laami bibbe mun cande hore sifa sariya mo gollata e le portal mo gor fuf dun wawi nawtrade halfinabe fina tawajibe micini wiide hakkilo mabbe kambe kay fa hande sifa sariya den di na wawi nawtrade jati e le malikuro e wi mabbe e ko wawi timminde basiji kewdi hakkunde sinuji